magaalada qardhe ee dowladda goboleedka Puntland ayaa lagu qabtay munaasabad ay shirkadda Goris Agab Sports ugu wareejinaysay kooxaha kubadda cagta gobolka Karkar. Munaasabadda agabka sports lagu wareejinaya ayaa waxaa goob joog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan shirkadda Goris iyo maamulka ciyaaraha gobolka Karkar. Saciid Cali Saalax, maamul ku-xigeenka shirkadda Goris ee gobolka Karkar, ayaa ka warbixiyey agabka sports ee ay ku wareejiyeen kooxaha kubadda cagta gobolka Karkar.
Waxay shirkadda Goris Telecom qardho ku wareejinaysaa agab sports oo ka kooban 14 maaliyadood oo ay ku ciyaari doonaan 7 degmo ee ka tirsan gobolka Karkar. Maaliyadahaas ama agabkaas, qalabka sports oo loogu talagalay degmooyinka gobolka Karkar, runtii aad bay farxad weyn noogu tahay, sharafna noogu tahay in sportiska aanu madaw sportiska gobolka Karkar aanu la nahay saaxiib dhow. Runtii waa soo dhaweynaynaa, aad bayna sharaf weyn noogu tahay inaanu agabkan iyo agabyo kale oo kasii wanaagsanba aan ku wareejino.
Abdiqani Dhuuban, gudoomiyaha dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Karkar iyo xubnaha kale ee goob jooga ahaa munaasabadda, ayaa si wada jir ah ugu mahad celiyay shirkadda Goris.
Halkan oo horteena ciyaalin agabkii loogu talagalay ama shirkadda Goris ay ugu talagashay bahda sportka ee gobolka Karkar, maadaama uu furmaayo koobkii degmooyinka 18-ka bishan aynu ku guda jirno, marka waxaa uga mahad celinayaa Goris runtii
inaan shirkadda Goris ka gudoonno qalabkii ama agabkii sportska loogu talagalay 7 degmo tartanka degmooyinka dhawaan ka furmi doona maalinimada Jimcaha, hadii ilaahay idmo, ka furmi doona garoonka Bova Stadium. Runtii farxad aad weyn bay noo tahay. Runtii waana markii ugu horeysay dhalinyaro sports oo gobolku dheelaya shirkadu ay ama shirkaduhu ay ku wareejiyaan agab. Waxaan oran karnaa shirkadda Goris waa shirkadda ugu dhow ee dhalinyarada sportska gobolka Karkar ama guud ahaanba Puntland. Runtii farxad weyn bay noo tahay. Maamulka shirkadda waxaan ugu mahadcelinayaa guud ahaanba iyo marketingkaba sida quruxda badan ay dhalinyarada sportska ugu garab istaageen. Runtii agabkan ay maanta nagu wareejiyeen waa agab dhammaystiran, dhammaan todobada degmada baahiyahooda ka dhammaystiraya. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadcelinayaa maamulka shirkadda Goris.
Agabka sports ee lagu wareejiyey kooxaha kubadda cagta gobolka Karkar ayaa ku soo adeeyay iyadoo la filayo inuu dhawaan bilowdo tartanka degmooyinka gobolkaasi.